xilligii ololihii doorashadii dhacday 9-kii bishii 8-aad sanadkii hore. Siyaasiyiinta ayaa ahaa kuwa inta badan laga diiwaan geliyay ballanqaadyo waaweyn. Xildhibaanka laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka bariga Mandera, Xuseen Weytaan, ayaa xilligiisii ololaha doorashada bulshada u sameeyay ballanqaadyo badan oo ay ka mid tahay in sanad walba uu isu guurin doono 50 wiil iyo 50 hablood. Waxa uuna xilligaasi ka dhawaajiyey in 5 sano ee uu kursiga baarlamaanka ku matalo shacabka bariga Mandera uu dhisi doono 500 oo qoys, waxaana xilligaasi hadalkiisa ka mid ahaa:
mimi nilisema nikiingia wasiana 50 na wavijana 50 wataoana the first year. Niko na program. Kuna mara nilikuwa natembea na niliona ilikuwa mwezi ya Ramadhan, bwana disibole, ilikuwa mwezi ya Ramadhan, ilikuwa natembea, wahana arkei vijana wanakula miraa na ni saumu ni Ramadhan. Niliuliza hawa, kwa nini unakula miraa na hii ni Ramadhan? Wamesema sisi hatuna maisha, hatuna wasiana, hatuwezi oa. Unaona, ndio sasa tu hii lazima tukule miraa ndio at least tupoteze hii stress mingi sana. Hiyo maneno ilinifanya nikuje na program ya at least kuonisha vijana 50 na wasiana 50 every year, every single year. Umenifahamu? Wariya konton wiil iyo konton gabar hadaa lusoo aroosto sanad walba lusoo aroosto, so at least maxaa meeqay noqonaysaa 5 sano? 100 waay gabar, 100 konton gabdhood iyo konton wiil waa 100 soo ma? 5 sano marka waxay noqonaysaa 500 soo ma? 500 oo cidood haday meel degan waaba bise.
Si kastaba ha ahaatee, xildhibaanka bariga Mandera oo shalay la hadlayay qaar ka mid ah shacabka magaalada Mandera ayaa waxa uu sheegay in sanadkan uu bilaabi doono ballanqaadkiisi ahaa in dhalinyarada uu u sameyn doono guur.
Arrintii wiilashii iyo gabdhaha aan hadda ka hor ballanqaaday, horta haddaad ilaahay nafta nagu sameeyo ballamahayd aan midaan ka noqonaa maba laha. Hadda wixii waa lagu jiraa moogtay, hadda waa lagu jiraa, wax aan ka noqonaa ma jiraan. Inkastoo dawladda iid ahayd oo markii daa isla soconay countyda iyo wixii kulli ay xogay kala wareegeen, haddana waxaan rabaa hadda dawladda haddana sideedan baa loo shaqeynayaa. Anaga gaabanaaga waa kii soo galaa gaabanaa noo eesooma. Marka dawladdi waa untii, haddaad ilaahay nafta nagu sima, ani hadda afar bilood aan kursi ku jiraa, afartaas bilood dawladda maba kala soconinba. Hadda wixii ka bilowdo January ayay arrintii ahayd ay si fiican u bilaabanay. Marka insha allahu ballantii aan qaaday sida ugu degdeg badan xoolihii xoolay u baahan tahay ayaan insha allahu raadinayaa, waana bilaabay. Sidii aan arrintideed ugu rumeyn lahayn waa wada insha allah. Marka faatixada lay soo mara
isku soo wada duuduubo. Siyaasiyiinta ayaa ah kuwa xilliga ololaha doorashada bulshada u sameeyo ballanqaadyo badan, kuwaasi oo intooda badan aysan fulin ballanqaadkooda doorashada kadib. Hase ahaatee, dhalinyarada ku nool bariga Mandera ayaa isweydiinaya su'aasha ah xildhibaanka ma fulin doonaa ballanqaadkiisa. Cabdi Qafaar Cumar Ibraahim, Cabdi Qafaar Habi, warbaahinta Istaa, ismaamulka Mandera.